bathi kimi ungakhali suku muhlomi isikhali ngiyavuma impili namagquma ke pungadigibali uvuka usebenze nobuthongo ungabulali ufaka umfutho ze uthole umvuzo ukhumbula umdzima bezivinyo obukhulu bomkomelo nokwanda kwenhlupheko akusho ukuphela kwempilo
Ngiyambili inhlungu udlulile ma Ungibambe ngesandla ungibonisa indlela incane Wathi themba lakho lele kumina as umntwana wakho Zula ngobumnyama Zama amatoko komakhelwane Mama bekholela ngesikoteni Bathele thina abantwana bakho Yazi ngiyakhulelwa ma Yazi ngiyakuthanda ma Soze ngakulahla sidala Hlezi uyisibusi sempilweni Noma ungasekho mama mama
Bathi kimi ungakhali suku muhlomi isikhali kodwa kubhlungu Bathi kimi ungakhali suku muhlomi isikhali kodwa kubhlungu Izithunga zipheli kimi sithombe saka sisuke emehlweni ami Mawufike ngephupho ngiba nokuthokoza emoyeni wami Buhlala ungikhumbuza ngothando nalo ngami Ubunokungikhusela ezimweni ezinzima zomhlaba Nginokufisa ukufonela ezulwini ngithi abangikhulumise nawe ungenani ngizwe iphimpo Ngiyintanda nenhle ekhuliswe yi-oledi Ngicela ubuye noma isemaphuphweni ngifuna ukukubona ndlovukazi yami Kaze usakhumbula yini umlolozelo wawungiculela wona ngisemncane othithula mntwana umama uzobuya Ngakho nami ngisathulile ngethemba lokuthi hlezi uzobuya Julasi, ngumfana kaThoko, imbongi hayo ubusika nehlobo mina. Ngusi Julasi.